isikhathi siyabolisa kodwa mina isikhathi singifundisa ukukhumbula ngoba kusukela wahamba indlu iseyindlu kodwa isekho ikhaya izolo uhlezi nami sabelani isinkwa namhlanje ngikhuluma nesithombe odongeni lodwa ingoma ishiyaka isakhona phezu kwetafula kodwa isandle sasibamba sesaphenduka umlando izwi izwi lakhuma kuvunguza umoya ngibheke emnyango ngithi mhlawumbe uyabuya kodwa kwangena abantu beqhoma ubumnyama bangitshela ukuthi uthando lwami selulele phansi mama ubanozongibiza ngengane yakhe baba ubanozongifundisa indlela yakhe gogo izinganekwane zakho sezithule Zisengane mnyanga mathoyiza kwasa phekela kwaudlala khona Bengikhabanga ukuthi ngizokubona ukhula Manje ngibala izinsuku kusukela izulu lakuthatha Sithandwa sami umbedu sibanzi ngaphandle kwakho Ubusuku bude inyanga ibanda ngaphandle kwakho Ngisakudinga imyalezo yakho thingweni Kobukusuna magama akho Fana noku Sahlele ezindlebeni kwakuthi uma ngiwumvuse ngezandla zakho manje uma ngiwumbheka ngakwesokudla ngithola umoya kuphela lapho kwakumi khona wena akhuluma nawe kodwa uphendulanga akubamba ngesandla kodwa wawungasangi bami Senfigile bathi phonzi ngihlabathi Kodwa izandla zami zengqaba Bathi hambe khaya Kodwa ikhaya lami belilele kuleli bhokisi Bathi ungakhali Kodwa izinyembezi azilaleli Bathi uzolulama Kodwa bawuzukuthi ngilahlekelwe inkanye yami Leli bhokisi aliwa kodwa hayi umoya wakho ngoba wena usashele phakathi wenhliziyo yami iphokisi iphokisi ungimukisela bani kungani umthathela umuntu ngoba engumshaka wami bayakufisha emhlabathini kodwa kimi awufihlekile ngoba uthando lweqiniso lufi luyakhukhuka lube inkumbulo hamba kahle mama Baba, hamba kahle mntanami, hamba kahle stand your song, hamba kahle mntani wami, hamba kahle koko nomkhulu, noma meshe ngasaboni, inhliziyo isoza khojwa, ibhokisi livaliwe, kodwa uthando lwethu alusoze lwavalwa.